iskuulka Barnaada Primary and Secondary School ee degmada Burhakaba iyo waliba uu soo kumidaya iskuulada Nadaamiga ee kiyalan degmada waliba ardayda walka baradaas ee iskuulka sanadkan fadhiido doonana imtixaanka dawladda oo yagaado doonta wasaaradda walbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya aanu kumidaya ardayda walka baradaas iskuulka iyo waliba ku hadalana si aan ka diyaar garow hayaan imtixaanka dawladda
bismillaah anoo ma ilaaraw sid ali maali nabdi anoo dhigida iskuulka Banood Primary and Secondary School oo kimid ay sanadkan ardayda fadhiido doonta examka dawladda wali barajey guul sanadkan lama kun laatiyashan wali barajey inii aan fadhiido doon fasalka form 1 oo kan gimi doon
bismillaah anoo ma ilaaraw najmaasan maalin aadan oo dhigida iskuulka Banood Primary and Secondary School oo kamid ay ardayda fasal 8aad oo intaahan dawladda aanu fadhiisnaahay insha Allah wali barajey guul intaan kaalin koowaad gal insha Allah
bismillaah idan ka dhawyana magaalada Arab Falastiin Cabdi Qadir Hassan iskuulkan dhigdo Banood Primary and Secondary School oo aha sanadku ardayda galay imtixaanka 8aad wali barajey guul aan intaana 9aadnaa sanadka dambe uniform kan iska gam oo uniform kan qaado aad iyo faraxsan yahay
ana laaramahay ahmed ibraahim aways oo ka mid ah ardayda sanadku fadhiyada doonta imtixaan shahaadiga wali barajey guul insha Allah sanad dugsiyeedka lama kun laatay far lama kun laatay shan wali barajey inaan gudugo doon dugsiyar
bismillaah ana ma ila roob daa ismaal an abdi aan wali ba ka mid ah ardayda dhigdaas iskuulka Banood aan oo fadhiyada doonta sanadku imtixaanka dawladda wali barajey guul insha Allah
bismillaah ana magacay wa abdulrahman amsalan waan igtaa iskuulka Banood Primary Secondary School waan ka qayb gali doonaa imtixaanka dawladda waan rajaynayaa inaan ka qayb gali doono ardayda fadhiisan doonta dugsiga sare insha Allah
dhanka kala maamulaha guud ee iskuulka Banood Primary and Secondary School Sid Cali Ibrahim ayaa wayba soo ku hadalay sa ardaydan ka diyaarsiyay imtixaanka dawladda oo dhawaan ku bilaawday doona gobolada dalka
salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi wa ba'd ana marka horo qaliba salaamay dhamaan muto muslimiinta meel ka sii roogan gaar ahaan shacabweynaha ku nool degmada Burhakaba gaar ahaan bahda waxbarashada iskoolaadka si gaar ah ana ardayda markaas ay tidhikadaas iskoolka hoose dhexe iyo sare ee Banood Primary and Secondary School ana marka lamaad guud ahaan waliba ana bogaadiye ana dhirigelin andare dhamaan ardayda ka aflaaxay iskuulaadka degmada Burhakaba gaar ahaan lamadii qaybood siidaadka iyo form 4ka waliba la marahay marxaladii inka dambeeytii waxbarashada gaar ahaan marxaladii lanka bahay markaasay tii lamada qaybood ee waxbarashada siidaadka iyo form 4ka ardayda waliba ku bogaadiyay inay iyo dadaal dheer muujiyaan juudisho lama jibaaran waliba dhammaan maalmooyin kooban hoy ilaahay ara wali bagal doona imtixaankii qaranka markaasay tii iyo anku gudub lahayeen jaamacad ama form 1 si lan hal natiijo fayla marka hore waa in ardaygu sumuuji dadaal dheeraad ah inuu sumuujiyo dhamaan bahda waxbarashada deegaankana wali ba ku bogaadiye amaan aan dare dadaalka iyo juhdiga iyo galiyahayaan ardayda markaasay tii ka dhaqan deegaanka wali ba faday in sigaare la hadalo ardayda markaas ay ka dhigtay fasal 8aad ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Banood waliba hadda la seena muddo badan habeen badan hadda faraasan dadaal badan muujiyaasan waliba maray tan qaybtii inka dambeeytii iyo maalmooyinka inka dambeeytii imtixaanka qaranka markaas ay tiisan galahay tan insha Allah waliba seen rajeeyay guul isin dadaalana